this music. Swabri made it.
Tupendane paka waone donge hao, tusipunguze wala. Liwa kwa metuwa soko meze tonge hao hao, alie kula kala. Tupeane mazuri, wanafiki watukome.
Tujichimbie kaburi ili wanga wasitone. Tujifunike mwavuli tusinyeshewe hata tone.
Baby si wanataka habari,
tuwape
tujiweke hadharani.
Tuwape
oh, watuposti kwa mita.
Nataka watupige picha, tuweke mapozi.
Hey, hadithi hadithi njo, utamu kole anjo. Nataka nikinge kwa ndo, baby ni mwagie. Hili penzi sija download, nimefundwa na yule somo. Nikufikishe kikomo, baby utulie.
Wanafiki watukome.
Tujichimbie kaburi ili wanga wasitone. Tujifunike mwavuli tusinyeshewe hata tone.
Baby si wanataka habari,
tuwape
tuwape,
tuwape
tujiweke hadharani.
Tuwape
oh, watuposti kwa mita.
Nataka watupige picha, tuweke mapozi.
Tuwape
watupoto
Amina
Kadala.
Made it.